gudahan koonfur galbeed way ba imtixaanka macallimiinta fadhayda ay tii 2019 macallinaana CTO ku shal galahay gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose gobolka Bakool iyo markii ku horeeyay nasiib walde in macallimiinta iyo fadhaydan imtixaanaadka wasaaradda walbarashada dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda walbarashada koonfur galbeed Ibrahim Ali Aadan Najax iyo gaasimaha guud ee wasaaradda yasiir rasmiyan dafur imtixaanka lagu qaadahay macallimiinta gaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada fadal macallin abdullahi yakwarbii sida wasaaradda walbarashada ay qaadahay imtixaanaadka macallimiinta koonfur galbeed iyo gobolka shalgalahay
gudahan oo tirada guud oo imtixaankaas geeka dawladda koonfur galbeed aan fadhaydahay timay beeta ee 2019 iyo oo rigna ay kunsiyad 105 halka oo gabdhaha ama dumarka 4504 gudahan sidii gobol iyo kuwada galahaayeen gobolka Bay oo eeto 130 ilmi macallin halka oo gobolka Bakool neeto 129 Shabeellada Hoosna eeto 194 arday 94 macallin marka goobaha imtixaankaas ay la fadhaydahayna may beeynaa gobolka Bay degmadiis oo Baydhabo diisor oo iyo degmooyin kalena insuurta gal inay hadeeran bay dhowgeeb kumida macallimiinta qaybihii insuurta gal waytay access-ka daraadiyona lagu qaad doono imtixaan gaar ah ama special exam dhinaca gobolka Shabeellada Hoose imtixaanka maylan fadhaydahay degmada Afgooy iyo degmada Marka iyo degmooyinkii oo access-ka lahayna hadeer doonan degmooyinka oo aan dhow may kale intaas dheer oo gobolka Shabeellada Hoose ee degmada Baraw halka oo gobolka Bakoolna la galahay ee degmada Xudur iyo Elberd
wasiirka wasaaradda warbarashada koonfur galbeed Soomaaliya Ibrahim Ali Aadan Najax ayaa sheegay in degmooyinka qaar oo inay suurta galna macallimiinta inay imtixaanaadka la deersi iyo si gaar ah imtixaan ku qaado doonan
sidaas la mid ah gobolka Shabeellaha Hoose saddex degmo degmada Afgooye Marka iyo caasimadda dawladda koonfur galbeed Baraawe ayaan runtii ugu guuleystay iyadoo la kaashanayo wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya in imtixaanaadka dadka fadhigooda loogu geeyo degmada Diinsoor oo dhiman insha Allah taala iyadana si gaar ah ayaan imtixaan uga qaadi doona qorsheyn ugu jirta dadka meeshaas short listiga soo galay wareegii
Nuraadan Haaji Radio Baydhabo Baydhabo Primary and Secondary School.